Gandalami kuninton bamye Ondo kuave to piava vutu kiave mama
Gandalami Gandalami kuninton bamye Ondo kuave to piava vutu kiave mama
Well, le 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 le